bongo, pull up, got your bongo, pull up, a few bongo.
D-O-N.
Fast, nice.
A ver, chiri chiche, a baulu chiri chiche. One agendo, turn all around. And come a suza boy, chiri chiche. Fe, tulim buzigo. Pulira, punya no buriri. Tetucha naba. Yengo naba bichola gawa. Naeng, muchaba uliza, basire queen, muchaba uliza. Bushua, muchaba uliza, saidi chiki, wachamu uliza. Mbuza, muchaba uliza, banyiwa belea, muchaba uliza. Bampo wa boda mula giriri. Nabu, muchaba uliza, yeah. Abaso michiri chitieyo, abaso mesa uvabali batia. Bachalabe wakachiri chitia, busaitish, kebubanga wagulo butua. Badija chiri chitia, selato wagwani mbuza zikoze zitia. Wabula shira gashumba, ba presenta mbuza kumanya bari batia. Uchaba uliza, mba mwezi chetano, sichaba uliza timu yekalo. Haba kubecheyo, sichaba uliza mwata yombialo. Naeng, mchaba uliza, basire queen, mchaba uliza. Bushua, mchaba uliza, saidi chiki, wachamu uliza. Mbuza, mchaba uliza, banyiwa belea, mchaba uliza. Bampo wa boda mula giriri. Nabu, mchaba uliza. Ateba rapper, mchaba uliza. Wabana wechi rade mwana chaba naiza. Hamuza mukazi womu uliza. Umwana guru nebitakuwa sumagiza. Banoba exi, siri nya taxi. Embera ya bakuteba menyobu boxi. Basite doni, bano nyaloni. Sichaba ulira mpuri la T.O.N. Naenga, mchaba uliza basire queen. Mchaba uliza Bushua, mchaba uliza Saidi chiki, mchamu uliza. Mbuza, mchaba uliza banyiwa belea, mchaba uliza. Bampo wa boda mula giriri. Nabu, mchaba uliza.